praise music.
Ay, ponga mo mapu.
Coldplay jams.
The one and only. Yes, the one. Imane pamane. Oti kipa boda. Raba kode nyes. Nabi uke. Naideko baide ko naide ko baide. Gabe na baba quiz. After kuma mawano na mind na yaya. It's like yasa iposa kuwaya. Chite fina tolo mechi mama. Demieva, she's a very pretty mama. Tuberende kutanta minanga kukupampa minana na kupampa minai.
Sana, sana,
after kuto winga bondi nja sheko kuchapa kashi chaume chinandiai.
Chaume, you want it, chaume, chaume.
Chaume chinandiai.
Chaume, chaume, chaume.
Kashi chaume chinandiai.
Nokonaya, no isibandia ibika kuwaya. Mule jana natida mona mozotwa. Jebele tichari lo wati mpondwa. Kale kale na ingisha mwefi kondo. Metabwana iponga mule kandolo. Minds nebo ya luvana. Fetiba fefe luvana luvana.
After kunwa mawano na mind ina yaya. It's like yasa iposa kuwaya. Chite fina tolo mechi mama. Demieva, she's a very pretty mama. Tuberende kutanta minanga kukupampa minana na kupampa minai.
Sana, sana.
After kuto winga bondi nja sheko kuchapa kashi chaume chinandiai.
Chaume, you want it, chaume, chaume.
Chaume chinandiai.
Chaume, chaume, chaume.
Kashi chaume chinandiai. Mwefi mama pisangwa mufikulwa. Zona na kubantu kusulwa. Na chimwene chilela nda parifoni. Na pisama mumu tuatingia chichishori. Kona chisenda wangu palumu. After kudia kwa pixa ide ya mashilumu. Ndoleshe mufibelo muliyelo. Jeba feshi na kashi ni wena nikielo. Chimwene chitatikalo na kumelo. Kuchesho kuchika tachileti na chizalo. Noishiba ni chishinandi. Jesho kuchifula kanshita umechinandi. After kunwa mawano na mind ina yaya. It's like yasa iposa kuwaya. Chite fina tolo mechi mama. Demieva, she's a very pretty mama. Jiberende kutanta minanga kukupampa minana na kupampa minai.
Sana, sana.
After kuto winga bondi nja sheko kuchapa kanshita umechinandi.
Chaume, you want it, chaume, chaume.
Chaume chinandi. Singa kama na mapade ndoba. Iti wala wakupunda mo eke ndoba.
Black child tolu saka King George. Na Don Sugar.
Tirui mbochile umfika ku. Ela kopa na katafi mposha shako faniku.
French Max la shine se moje. Haikoli pa solwezi.
Kabaji amu amap. YB baba chewe chambers. Ken mane wa OJ.
DJ Flex. DJ
Spice. Nani mona. Self boss King Curtis.
Changes to
Jimmy
back.
J. Jackson never die.
Captain Liu nigga.
Yo SK Koparachan.
Commander.com.
Chokes.
Shooter 58.
ColdplayJams.com.
DJ Kai, I see you. Idefo ayika tuwambene ukuchefia kwa wakukunda monimu. Naba furisha limbi tukashara fena wabari 5.